nibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na 22 ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri iki cyumweru komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga gutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora yabaye tariki ya 30 y'ukwezi gushize umwaka w'2018. Ibyo ntibyabaye ahubwo byimuriwe muri iki cyumweru twatangiye. Iyo komisiyo ivuga ko ikomeje kwakira amajwi. Colonel Nanga uyobora komisiyo y'amatora akomeje gusaba abaturage gutuza mu gihe bategereje kumenya ibyavuye mu matora. Hagati aho hari imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeje kugaragaza impungenge ko gutinza gushyira ahagaragara ibyavuye mu matora bishobora guteza imvururu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gusohora itangazo risaba Kongo guhita itangaza by'ukuri ibyavuye mu matora. Amerika kandi yaburiye uwo wese wagerageza kubangamira demokarasi ko azafatirwa ibihano bikomeye. Kiliziya Gatolika muri Kongo nayo yasohoye itangazo risaba abategetsi gushyira ahagaragara uwatsinze mu matora nubwo batamuvuga. Muri iryo tangazo umuyobozi w'inama nkuru y'abepiskopi Donatien Chole Babula yavuze ko imibare bafite iva aho amatora yakorewe igaragaza uwatsinze, ariko nk'uko nari mbivuze ntibavuga uwo ari we. Ku nshuro ya mbere kuva igihugu cya Kongo kibonye ubwigenge, kuri iyi nshuro nibwo hitezwe kuba ihererekanya ubutegetsi mu mahoro. Mu rwego rwo kugerageza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu, twatumiye inararibonye muri politike aho muri Kongo zirimo Delphe Rukumbuzi Ntanyoma, ni impuguke mu bijyanye na politike y'akarere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Bwana Rukumbuzi, kaze cyane mu kiganiro muri sanga. Gana Delphe Rukumbuzi, uranyumva?
Ndakumva, narimvuze ngo murakoze cyane bwana Edi.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Maître Claude Nkunda Munezero ari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maître Munezero, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Maître Innocent Segihobe, nawe ni umunyekongo uri Kinshasa, akaba akomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Maître Segihobe, nawe ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze kudutumira. Murakoze kandi.
Murakoze cyane. Reka duhere kuri mwebwe muri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mumaze kumva ko cyangwa se mwarabikurikiranye ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko izatangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo muri iki cyumweru twatangiye. Ibyo byagombaga gukorwa ku munsi w'ejo. Bwana Maître Segihobe, wanakoranye n'abakandida bashyigikiwe n'ishyaka cyangwa se n'ihuriro riri ku butegetsi, abantu bakomeje kwibaza impamvu komisiyo irimo gutinza gutangaza ayo matora. Mwebwe amatwi abasumira avuga ko impamvu ari iziki?
nakoze ukuntu mwabivuze amatora yabaye ejo bundi mu bakushize nyine na amatora yo abaturage benshi ba Kongo bari bategereje wenda na mahanga ariko ku bw'ingenzi wasanze ko ibintu byatambutse neza ubwa mbere abantu bagendaga batinya yuko amatora atazahaba cyangwa se ibintu nyine imitekano mike bikazatuma amatora ataba kukuntu abantu bari babitegereje ariko nk'ukuntu mwabivuze yewe mu bihugere Kinshasa mpamaze hafi cy'umweru igihe cyose cy'amatora nari muri Norkivu nari ndi za Rukuro nari ndi za Masisi ngira ngo icya mbere cyo wenda twashimira komisiyo ishinzwe amatora seni nuko nyine yasohoje umugambi wo kuorganiza amatora icyo ni icya mbere kandi koko abantu bafite isiko ryo kumenya ukuntu ibintu biragenda kuri presidence cyangwa se no kuri deputation nationale icyo ni icya mbere icya kabiri gusubiza ku kibazo cyawe nyine ejo bundi komisiyo y'amatora president Nanga avuga ibibazo yahuye nabyo yerekanye nyine Congo murayizi ni igihugu kinini cyane ni Kigali ibibazo by'imihanda dufite ibibazo nyine bya transport haba aerienne cyangwa se terrestre ni ukuvuga yuko aho amatora yakorewe hose ntabwo birashoboka ko ayo matora agere kuri komisiyo nasiyonale i Kinshasa niko kazi karimo gakorwa ubu ngubu na niyo mpamvu nyine impamvu nkuru yatuma yuko ibintu bigenda bitinda gatoya ejo bundi perezida wa komisiyo y'amatora avuga agira ngo n'ejo yerekanye ko muri province ya kera yo muri Equateur ariho hari ibibazo byinshi ariko hari izindi za province ngira ngo yavuze ko comptage imaze kugera muri 50% cyangwa 53% ni ukuvuga ko hari izindi province ariko province nini muri rusange ni province ya Equateur niyo mpamvu ngari niyo mpamvu nini naho ubundi abakongomani bose ko bari muri Congo bategereje n'amatsiko iyo barura ry'amajwi kenshi kuri perezida w'igihugu kandi nyine no kuri za kuri ba depute
urakoze cyane Maitre Segihobe Maitre Munezero wumvije ibyo mugenzi wawe avuze arasa nk'uwunganira ibyavuzwe na perezida wa komisiyo y'amatora ko hakiri amajwi menshi atarabageraho ariko nanone nk'uko nari nabivuze hari abamaze gutangaza ko umukandida watsinze bamuzi barimo Kiliziya Gatulika ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko bakwiye gutangaza by'ukuri ibyavuye mu matora mwebwe ibivugwa na komisiyo y'amatora ndetse na Maitre Segihobe namwe niko mubibona
nakoze bwana Rwema bo mbere yuko wenda nasubiza icyo kibazo ndumva nabanza kugaruka inyuma nzibuka abantu ko aya matora yaraje kugisubiza ategerejwe kandi akaba ari yahura n'inzitizi nyinshi idatumye ataba igihe zagombaga kubera bityo bituma abantu bibwira nk'ahari ko wenda atazaba ariko byaragaragaye kuko ubwo bushake bwo kurwanya amatora bwari buhari yarabaye ejo bundi ku itariki mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize urangiye ibyo bintu rero ni ibintu byo gushimira ejo bundi ari ibintu byo kwishimira kuko mu buryo iki gihugu cyacu cyagaragaje nanone kandi kuko ya gatatu ko igishaka rwose kwihutira demokarasi kuko nubwo ibibazo byo kuorganiza amatora biba bikomeye bitandukanye atahamwe na byinshi ariko bagaragaje ubwo bushake bwo gutera intambwe nubwo byagiye bitinda icyo kintu nyumva ari ikintu nagomba gahunda gusa naho ushimira kuko rwose ndumva ari inzira ya demokarasi bakaganisha n'igihugu n'ikintu kiza kubishimira naho kuri iki kibazo kivuga kiti aho katoliki ivuga ngo umuntu watsinze ndumva atari byo kubera impamvu wenda zagera nko kuri ebyiri cyangwa se eshatu ya mbere nuko amatora yabaye ringanga birumvikana kandi abasirikare bashaka polisi ndetse n'abandi bose ntabwo ari abantu bagakwiriye wenda mu gihugu hose uko twabivuga kuko seri yagaragaje uburyo ki katolisi yarise abantu ibihumbi mirongo ine bagenzi bakurikira ariko seri ikagaragaza ko yari ifite amabiro agera kuri miliyoni ya miliyoni umwe urumva rero ntabwo bari ahantu hose bityo kuvuga ngo barabizi nabo ni uburyo bwo kwihuta bagihutiye wenda kuvuga ibintu izo ntekereza kuko bashobora kuba badafite iyo gihamya kugeza ubu kuko byagaragaye kuko bagiye bakora amadekarasiyo menshi nabo agaragaza ko hari aho babogamiye ibyo ngibyo ni ibintu wenda atabura kuvuga ibyo bisaba kumva kuko icyo bavuga cyose bakijije baganisha no ku ruhande rumwe nyamara ari abantu bagombaga kwitonda dore ko urwego rufite uburenganzira bwo gutangaza kugeza ubu mu buryo bw'umwuga n'amategeko ni kintu yonyine kandi rwose niyo yagiye nayo ibigaragaza bityo bivuga kuko icyo kintu impungenge wenda bashobora kuba bafite kandi n'uburenganzira bwabo kugaragaza impungenge ariko kuvuga ngo bazi batsinze ntabwo mbihamya ntabwo nemezanye nabo barihuse bumva kuko bagomba gutegereza kugira ngo abenda bataza guteza ibibazo bishobora kuba byaraba birebire mu gihugu mu bijyanye n'umutekano ikindi itangazo rya leta zunze ubumwe za amerika ibyo bavuze ni byiza guhamagarira abantu gutangaza ibyavuye mu matora nibyo ariko ntekereza kuko ari nabyo bigenderewe ni nabyo bigenderewe ntekereza kuko seri ishobora gutangaza ibyavuye mu matora kuko niba bari kugenda bashakisha uburyo kiyahuza amajwi ari hirya no hino atari yabageraho ni uburyo bwo gushaka gutangaza kuko ikintu cyavuye mu matora rero ndumva bisaba nk'amahanga n'ibindi bifite kuko ibindi biratorana mu buryo bwa diporomasi ni byiza ariko nanone nabo umuntu yabamarije impungenge bikingiye uburyo ki igihugu cyakubye amatora kikaba cyarayakoze kigera kuko wenda na rezida zizaboneka kandi zikaboneka ari zikuri ari zizindi mu matora koko
urakoze metre munezero delfe rukumbuzi wumvishije ibyo abametre babiri bavuga ahanini barasa nk'abavuga ngo reka duhe umwanya komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo yitonde izatangaze ibyavuye mu matora abantu bazaba bafitiye icyizere ariko nanone hari abakomeje kuvuga uko itinda ni nako abantu batangira gushidikanya niba koko ibyo izatangaza bizaba ari ukuri mwebwe mubibona gute
urakoze Edi reka mbanze ndamutse Maitre Claude na Maitre Innocent bifuriza umwaka mushya nawe ubwawe Washington ndagira ngo ni uri
urakoze cyane nawe umwaka mwiza
nagira ngo nibutse wenda ikintu gitoya gituma hari ahantu batonza kunyuranya n'aba bamaze kuvuga nuko yari amatora yarakwiye kuba yarabaye mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 hashize imyaka ibiri iyi myaka ibiri ishize hariho gutegurwa kugira ngo aya matora azabe yarakozwe neza cyane kurusha uko yari kuba yarakozwe muri 2016 ndemeranywa na bimwe bavuga by'uko Kongo ni igihugu kinini kitagira amabarabara uburyo bwo kudeplasa ibintu aho amatora yabereye buragoye biro z'amatora nyinshi zirenga 70,000 habayemo ibibazo bimwe byatumye yigizwa yiyinga ryose mu gihe yari kuba ku minsi 23 ndetse mugabo urebye abantu benshi bari baratekereje ko no kuba atazaba numva yari intambwe nziza yo gushimira komisiyo y'amatora kubera ko byibuza yagerageje hamwe n'uko abantu babibonaga byari bimeze ko yageze naho iza kuorganiza amatora kandi akaba yarabaye ariko cyo nari mvuze numva nza kunyuranyaho nabo icyo bavuga nuko mu gutegura kalendari y'amatora komisiyo y'amatora yari kwiriye kuba yarumvise uburemere bw'ikintu igiye gukora tiyizeza abantu ibintu nkayibona bitari bube mu gihe yabateganyirije ko bizaba. Ibi nibyo bigenda bikurura umwuka utandukanye abantu bagasipikira abantu bakavuga ibyo bumva bakeka ko byaba ari byo biri kujya kuba nuko biterwa n'impamvu z'uko hagenda hahinduka mu mwanya bari bategereje ko bari bubone resulta z'amatora. Ndakeka ko Kongo n'igihugu kinini komisiyo y'amatora izi neza uko giteye n'uko kingana yari kuba yarafashe umwanya uhagije wo kuvuga ngo hagati y'umunsi amatora azobera n'igihe dukeneye n'igishaka kiba ari amayinga abiri kikaba cyagizwe ari amayinga abiri ariko bakaba bazi ngo wa munsi w'iyinga rya kabiri niwuzura komisiyo y'amatora izotangaza ibyavuye mu matora. Kubikora muri wa munsi umwe byaranyuze no muri parikuru ndende yabayemo urusaku rwinshi abantu bakeka ko leta iyoboye idashaka kuorganiza amatora bavuga bya bindi byose tekereza ko atari ukubyo yari bikwiriye kuba ariko kandi ndakeka ko komisiyo y'amatora ikwiye guhabwa umwanya kandi akaba ari nayo yonyine ihabwa ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora. Murakoze.
Urakoze cyane. Maitre Segihobe, ibyo bivuzwe na Bwana Rukumbuzi, ibi byari bizwi ko Kongo ari igihugu kinini cyane, ko hari ibibazo bijyanye n'ibikorwa remezo, imihanda, communication n'ibindi. Kuki ibyo bintu batabiteguye mbere ku buryo bizeza abantu ko amatora azatangazwa kuri uwo munsi agatangazwa?
Yego, murakoze. Nshimiye Delphin kandi nanjye mwifurije umwaka mushya, umwaka muhire. Ariko rero y'abantu baganirira Kongo, ngira ngo Kongo ni igihugu gifite ukuntu kigengwa kandi gifite ibibazo byinshi bidahuye n'ibibazo byo mu bindi bihugu. Ifite nyine yavuze yuko amatora yabashaga kuba mu 2016, ni ukuri muzi byabayeho, muzi politiki y'ahangaho ukuntu igenda, kandi ugasanga abanyapolitiki bose basa nk'abategana, ntabwo barekera nyine abayobozi bariho ubu ngubu ngo bakuru ukuntu bimeze, ukuntu wenda batekereje ukuntu ibintu byagenda. Amatora ya Kongo abategerejwe n'Abanyamerika, abategerejwe n'Abafaransa, abategerejwe ibihugu byinshi n'ibyo muri Afurika ngira ngo. Ariko nabashaka gusubiza mbere ku kibazo bavuze kiriya iratangazo rya Kiliziya Gatolika. Icyo nacyo ngira ngo Gatolika ibyo yavuze nyine ifite uruhare runini muri aya matora, uruhare rugendwa n'uko yatumye abatemwe cyangwa se abo bitanga ba superviseur benshi bakurikirana ukuntu amatora ari gukorwa. Ariko ugasanga yuko bataba bavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Benshi nyine baje bajya kure muri za analize bakibaza nimba hari ibibazo bibaho nyine kuva kera Kiliziya hamwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Ngira ngo murabizi kuva Kongo yagira ubwigenge nta gihe Kiliziya Gatolika yigeze ivuga rimwe na mpuza n'ubutegetsi bwa Mobutu. Muribuka igihe cya Kardinali Marula, ntabwo byari bimeze neza. Hari undi bitaga Kardinali Etsu, nawe nyine ejo bundi agiye gupfa. Hari undi wamusimbuyeho Mosengo. Usanga yuko amateka ya Kiliziya n'amateka y'ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bavuga rumwe. Ibyo ngibyo byatuma nyine ku bantu bareba kure batizera cyane, batakwizera ibyo nyine Kiliziya ivuga. Kiliziya ntabwo ari umunyapolitiki, nyine ni abantu ASBL cyangwa se za sendika sosiyal, ariko bagakunda kujya muri politiki. Ni byiza kuko bafite project nyinshi sosiyal, bafite ibintu by'amashuri, bafite ibintu by'amahopito, ni byinshi bafasha Kongo muri aspe nyinshi. Ariko ukuntu bakurikirana ukuntu igihugu kigengwa bijya bitera ituma abantu batizera cyane. Ni ukuvuga ko ibyo bavuze ubu ngubu abantu basigaye bavuga yuko Kiliziya yataye inzira inzira yo kwigisha abakristo yo kureba ubuzima, kureba ukuntu abantu bakwigishwa Imana aho bikaba yagiye muri politiki. Nuko ya tubyitondaho buhoro buhoro. Naho kubyerekeye calendrier electoral, nukuri ntabwo amatora, ntabwo navuga yuko amatora yakozwe neza nk'ukuntu yari bibasha kuba. Babwiye ko nari ndi rucuro amasisi n'ahandi ku bahazi, nta hantu hakozwe amatora ukuntu abantu wenda bari babitegereje. Kamvuge wenda irucuro aho nari ndi nahariye Masisi, uzasanga ko hari za centre za vote zimwe ziriya mashini zari zitinze, cyangwa se ugasanga abantu aho biyandikishije ugasanga amazina yabo adahari, baranditswe kuri yindi centre iri kure, bigatuma abantu bacika intege. Abantu benshi ntabwo batoye kubera ibyo bibazo. Hari ahantu muri za Rucuro tutashoboye kugera kuko hari groupe z'amabandi, hari za rebelio, hari za groupe za remeni nyinshi cyane. Ahantu nk'Imasisi ugasanga ko hari n'abakandida depite bagiye gutoresha imbaraga bakajyana n'abasirikare. Ibibazo byabayeho ni byinshi, ntabwo twavuga yuko amatora yagenze neza. Ariko icy'ingenzi ni ukubona yuko amatora nyine abantu bari bayategereje ayabonye babandi. Ubungubu abafite za statistiki bari kuvuga yuko wenda bagiye gutora begereje 60%, 60% bitwe ni benshi cyane. N'ibibazo nyine muzi by'imihanda n'ibindi. Naho ubundi yego
Maitre Sejihobe, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro byawe, ariko reka mbaze Maitre Munezero, uri Kinshasa, ibirimo kuvugwa hirya no hino haba ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no mu gihugu muri rusange, abantu barasa nkaho harimo ikintu cy'impungenge, ikintu cy'ubwoba, internet yarakaswe, abantu kugira ngo bavugane biragoye cyane, abantu bakavuga ngo ese nta bwoba bw'uko hari ikintu kibi gishobora kuvuka mu gihe habaye gutangaza ibyavuye mu matora, hanyuma abanyapolitike ntibabyakire kimwe?
Ego rakoze ikibazo rwose kirahari, ntawakumira ku ruhande gitanze ubwoba mu baturage. Urabona hari ikintu cya incertitude kirahari, abantu barafikiramo gusohoka, ariko nanone ntabwo ari cyane. Kwibaza barakwibaza, abaturage baravuga bati wenda hashobora gutangazwa ibintu maze hakaba imvururu zibyo ujumba mu bantu bamwe na bamwe, kandi nyine bigaragarira noneho no mu wasohoka uyu munsi akubise zakoze zose, ariko nanone ukabona hari icyagabanye. Ariko ibyo ngibyo ni ibiterwa ahanini n'amakuru rimwe na rimwe aba adafite ashamishije ibyo nabivuga, nta madeklarasiyo mwumva wenda yavuze n'abantu bari hanze cyangwa se n'abayoboza, abantu bahanganye mu matora bamwe bashaka kuhikurura bibeza bibaraza ku ruhande rwabo, noneho bakavuga bati nimudavuga ko twatsinze mudavuga gutya ubwo tuzamanuka mu mihanda tuzateza akavuyo. Ibyo bintu bigatuma abaturage basa nk'aho bagiye gutinya, kandi koko ugasanga nyine barabivuga kuko cyangwa bakanyamani abantu bavuga cyane, nta nubwo rimwe na rimwe bimwe bihita, ariko nanone ibintu bisatira mu bantu bafite bari muri politike bafite ibintu runaka bashaka kugeraho, ariko mu rwego rw'amasitisiyo ibintu byose birakorwa nk'uyu munsi biriye mu kazi, kandi serivisi zose zirakora neza ku buryo ntabwo wavuga ngo hariho ikintu kigaragaza deja paratikema ko hari ikibazo cyabaye. Oya, kandi nanone ku rundi ruhande ubuyobozi bukomeje kwizeza abantu ko ibizakorwa byose bizakorwa hazatangaza ibyavuye mu matora, bityo hatagomba kubaho abantu baza gusuka abaturage babagira bati muzakora ibi muzakora ibi muzateza imvururu kubera ko batatangaje umuntu runaka. Ibyo ngibyo bari ku nyungu nanone iby'umuntu giti cye cyangwa se ishyaka runaka, ariko mu nyungu z'abantu bose muri rusange. Ikindi ni kuri interineti kuko ntayo dufite muri iyi minsi, impamvu wenda itariho nizenda kusobanukiye cyane impamvu y'umutekano ariko minisitiri yavuze ubishinzwe ibyo ngibyo bigaruka muri vuba z'igihugu ubundi ko aribyo byo kurinda umutekano uburyo bwiza bwo gutuma habaho harmoni mu gihugu ibyo ngibyo nta kibazo kubikora gusa nyine birumvikana ku rundi ruhande ko ari byinshi nanone byangirika kubera ko muri interineti hari abakora mu kazi kabo bakoresheje interineti ibyo bintu ntabwo bari kubibona ugasanga ariko nk'uko bimeze nkagira ngo wenda imyemerere ngarwe kuri aka kantu bavuze ka kalendariye elektorale itaragiye yubahwa koko ziyubatswe ariko nk'uko bagenzi banjye bamwe babivuze yavuze n'ibibazo byinshi wenda kimwe na experience birumvikana wenda kuko wenda nta byagira uburambe ntagiraga wenda bakakwishyura ahambaye mu rwego rwo gutegura amatora ku buryo yaba ari amatora adafite mo ibibazo asa amasema ahubwo usanga n'urwego wenda amatora bawe bwa gatatu bikankuraga ariko ikatu n'amahere bigaragaza ko igihugu kiri mu nzira yose ya demokarasi bigafatika igihe kirekire cyane ku zindi mbaga zabanje ntiyaboneka ariko hamwe na perezida uhari ubungubu ushinzwe kabila yarafunguye ubutegetsi bwose yarafunguye ntabwo twakwirengagiza kuko yafunguwe kandi agomba kwishimira kuko igihugu ikindi kintu abantu batakwirengagiza cyorganiza amatora cyonyine ntabwo amahanga yatakifite mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo amatora abe neza kongo yarabuze ati siteri imwe turaza mu matora kandi uko mu bushobozi bwabo noneho icyo kintu bagihagararaho bagahita igihugu ishema barabikora kandi noneho bigira baratunganya ariko nanone bigenda bisiga ikintu kimwe na kimwe kitari cyiza nk'uko maitre kigeli yabivuze kuri amatike abantu bamwe batangiye bibona ku marisite nani kwitaka byaravuzwe ko bamwe batibonye byagaragara kuko hari ibintu byinshi bibura ariko biri byorokeye ntabwo cyangwa ko ari borodere politiki wenda ari ibintu byatewe na politiki mbi ahubwo borodere politiki bigaragaza kuko wenda nyine abasore bakiri batari ngaba abantu bafite uburambe buhambaye ariko nanone ibyo bishatse bya politiki byaragaragaye kandi njyewe nibyo kiri imbere ni nabyo kinyuma ni nabwo abaturage b'abakongomani ndetse n'amahanga bagomba kureba bagashingira rero bakinyura ibyabaye biga bagashingira aho kugira ngo babe babigaya kuko bamwe na bamwe basa n'ababivuga ibyabaye biraho mu bihugu byateye imbere bigize imyaka myinshi bigera amatora ugasanga biraba abakontese bikavugwa bitajyana n'inkiko ariko bibaye kuri kongo ntabwo bigomba kuba ikintu cy'igitangaza kigomba kwishyurika jenoside ya politiki mu kongo ndetse na kongo ya kuko iyo ujya kuba nkeya biba byaragezeho amatora aba wenda nyine byari kuba bikurikaho ariko iyo jenoside politiki yagaragaje n'ubuyobozi buhari cyangwa se n'ubwishingizi
Maître Claude
amatora agenda agaragara ko atabaye neza akaba amabikurushaho kandi amahanga ayarimo yatatikiki yabaherekeje ndetse ariko hano babikoze wenyine ni nabyo bikintu byiza bashaka kugaragaza ko bari kapabule babishoboye kandi ntawatumye kumva kuko byabaye byiza muri pourcentage ziri hejuru
Urakoze cyane Maître Munezero kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri Joseph wiriwe neza
mwiriwe Dirwema
naje
kukwivuriza umwaka mushya muhire wa 2019
umwaka mushya muhire nawe urakoze cyane
yego ndamukiriza abatumire
barakumva ikibazo
akabazo nari mfite turabona ko ibyo muri Kongo bijyanye n'amatora rwose ni nama yobera ni ku muntu yavuga fatiye ko urabona ko Seni yavuze ko mu matora agiye kuba hari agace karimo ibibazo by'indwara ya Ebola n'umutekano muke yoneho ikavuga ko hari abaturage abo baturage bo muri ako gace bazatora mu gihe azaba hagarutse umutekano cyangwa se na Ebola yacogoye bagateganya ko bazatora mu kwezi kwa gatatu. Njyewe iyo nakwitegereza nkareba uko gutinza kutangaza uwatsinze amatora Seni yaba ifite icyo nakwita rezo kubera ko iyo yahaye agaciro abenegihugu bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga bati bazagire uruhare muri aya matora.
Ariko
nkaba nshaka kubaza abo batumire ese abo bantu bo muri ako gace bo barindiriye kuzatora mu kwa gatatu ese ni haramuka hatangajwe uwatsinze amatora ntibabyishimire ko bo batabigizemo uruhare bakajya mu muhanda bakigaragambya bo bizagenda bite?
Urakoze.
Akandi kabazo ka kabiri sinibaza ukuntu Kiliziya Gatolika yaba yarahise itangaza umuntu ngo wabuzwe ko yaba yaratsinze amatora kandi rezilita zabo bataratora zitaragerwaho ese ubwo abo ngabo babona nk'abo batumire babona iyo Kiliziya Gatolika gutangaza ko yo izo umuntu waba yaratsinze amatora yabi byaba bifite ishingiro saba murakoze utubazo twanjye twaruta.
Urakoze cyane Joseph. Delphe Rukumbuzi, sinzi niba wasubiza mu magambo make cyane ibyo byari bibajwe na Joseph, hanyuma wenda na Maitre Sagihobe akaza kugira icyo abivugaho, dore ko imwe mu mijyi basubitse amatora ni umujyi wa Beni, ari naho nako ari umujyi wo muri Kivu y'Amajyaruguru akomokamo, ariko gerageza usubize mu magambo make cyane kuri ibyo Joseph yarabaje.
Murakoze cyane byi naringize ngo nsubire inyuma gatoya nibutse Maitre Claude na Innocent ko ntabwo ndi kuvuga ko amatora atakozwe neza ngo kubera ko batayatangaje uyu munsi bagombaga kuyatangaza, ariko navugaga ko kalendari y'amatora imaze imyaka ibiri itegurwa kugira ngo amatora azabe meza yarakwiye kuba yaragabanyije ibintu byinshi bishoboka byari gutuma amatora aba meza, harimo no kuba barateganyije neza igihe azotangarizwa. Iki kirahita kinjana kuri iki uyu mugabo yarabajije, uretse agace ka Yumbi muri Mayindombe ni ruhande rw'uburengerazuba rwa Kongo, ariko Ebola Beni na Butembo imaze amezi arengane. Ntekereza ko nayo yari kwiriye kuba yarateganyijwe muri ibi bintu byabaye kugira ngo bano bantu babe barateguriwe uburyo bazatora. Nakurikiye diskuri ya Perezida Kabila avuga ko batinye ko abantu bakora kuri mashine ari benshi bishobora kwanduza Ebola, nibyo wenda birashoboka, ariko mu gihe komisiyo y'amatora yari imaze imyaka ibiri itegura ibi bintu byose, nta mpamvu yari kwiriye kuba yarasize abantu barenga miliyoni na 200 mu gihe turi muri forma y'amatora azakorwa turimwe, kandi umuntu agatambukana amajwi yatambukanye yose akaba perezida w'igihugu, ngo ufate abantu miliyoni na 200 ubashire ku ruhande bareke gutora. Njyewe ntekereza ko ibi atari byo. Nanjye ndagira ngo wenda ikico ndamangitambuka ndeke Maitre Innocent kukivugaho, sindumva bano bantu icyo bazokora. Seni yasobanuye ko abakandida depite babo baba kuri province n'abo ku rwego rw'igihugu ko bazabatora, ibyo byo wenda birashoboka, ubu ngo bakazaba bahagarariwe n'abari basanzwe kirashoboka, ariko sindumva ukuntu abantu miliyoni na 200 bishobora kuba bingana na 3% by'abatora n'uburemere byaba bifite mu guhindura uwaba yatsinze amatora muri turimwe ikorwa ku majwi yitwa majorite simple uko bizagenda. Bano bantu bazahagararirwa nande ku rwego rw'igihugu, perezida wabo azaba arinde? Sindabyumva. Tumanjye we natekereza ko n'aya matora ashobora kuba maherezo azaba taranateguwe neza kiyongera kuri cyaka ninavugaga cyambere icyakabiri yarabajije Senko ntabwo Senko ubwo ni na bakatorike yaravuze ntabwo bigeze bavuga uwatsinze amatora bavuze ko bamuzi noneho abantu barafata ndatekereza ko ari wabivuze mu ntangiriro wenda nuko atabikurikiye neza sindi ariko byagenze abantu batangira kuvuga uwo bashaka bakeka kubwa inyungu zabo ariko ntabwo bakatorike bigeze bavuga umuntu ko ari we watsinze amatora bavuze gusa ko tendance zibere kushobora kuzaba ari we watsinze amatora ariko ntibigeze bavuga izina ryiwe murakoze
urakoze cyane Delphe Rukumbuzi Maitre Segihobe ibibazo byo muri za Beni dore kukomoka muri Kivu ya Majyaruguru izi mpungenge zaho baduhamagaye ndetse n'abaturage ubwo bavuga ko batazibona nkaho bahagarariwe muri aya matora mu bivuga iki
murakoze ibibazo biri muri Beni ni ibibazo bimaze igihe kirekire cyane murabizi nyine komisiyo y'amatora ifata decision yo kugira ngo wenda amatora azaba mu kwezi kwa gatatu ngira ngo yatanze za motivation yari ya mbere yari motivation a caractère sanitaire ariyo nyine bavuga Ebola hari n'iyindi nayo y'ingenzi ari nyine ireba security umutekano kubakurikirana ibibazo bya Congo bya Kivu bazi yuko Beni imaze hafi imyaka itatu iri mu ntambara hari ibyama bita ba ADF NALU haraza inzama nyine za mayimayi z'ubwoko bwose wenda hakaba n'izindi za groupe zikomoka muri su region ni ahantu udashobora kuva ahangaha ukagenda n'amaguru kilometero imwe udakubiye n'amabandi batakurashye batagutemye ibyo ni ibibazo
ariko uwo mutekano muke metre no muri Kivu ya Majyepfo urahavugwa
umutekano muke urahavugwa no muri Kivu ya Majyepfo ariko ntabwo ari kimwe ntabwo wumva ko muri Kivu ya Majyepfo muri cyumweru buri munsi baje batema abantu bakica ntabwo bibaho hose umutekano muke urahari nababwiye ko irucyuro hari ahantu nyine udashobora kujya kuko amabanda ariyo ni henshi ahantu amatora atakozwe mu burere buke buke wenda butagira abantu benshi irucyuro imasisi n'ahandi hari ahantu nyine muri Beni ugasanga ko Beni Butembo ayo mabandi ari aho ngo atari kure ntabwo nyine Beni ukuntu muzi yuko Beni Butembo wenda se na niyo Beni territoire na hantu haba groupe z'arbe nyinshi cyane ngira ngo murabibona hari igihe baza no kwigaragambya ku manywa ubushize hari abantu baze bambaye ubusa ku manywa bajya muri Beni bafite imbunda bafite ibiti bafite ibyo bari bafite byose noneho umuntu ntabwo byari kuba bishoboka kubona yuko amatora hanyurwe ibyo bintu bigihari ngira ngo ntabwo ari rezo kuminimiza ahubwo ibyo twasaba komisiyo y'amatora ni ugushaka ukuntu yakwereka ntuza abaturage cyangwa se abakongomani bose ko ibyo bavuze ko bizashoboka ikibazo wenda abantu bakwibazaga ni ukubaza komisiyo ya Seni cyangwa se guverinoma mu mezi atatu ni iki kizakorwa kugira ngo izo gurupu za arme nayo yandi mabandi yose azabe wenda yarahaguye icyo nicyo kibazo cy'ingenzi
n'ikindi wenda kuki bategereje hasigaye iminsi itarenze icyumweru kugira ngo abari bwo batangaza ko bagiye kwimura ayo matora aho ngaho kandi bari bazi icyo kibazo ko cyari gisanzwe gihari
ngira ngo ibibazo bya security bishinzwe security y'igihugu ntabwo bisaba iminsi myinshi kugira ngo bifatwe hari ikintu cyora kubonekana anone cyangwa ejo ntabwo byabuza ubutegetsi cyangwa se komisiyo ishinzwe amatora gufata decision nyine nziza ngira ngo ntabwo ari yo rezo nini ahubwo icyo kibazo cy'amabandi icyo kibazo cya insecurity hari groupe zirenze ijana ngira ngo hari raporo za Nations Unies zizwi zibaho ngaho zivuga ko muri Beni muri Nord Kivu hari groupe za arme zirenze ijana kandi muri izi ijana wenda 80 cyangwa 90 zikaba ziri Butembo ziri Beni ziri na za Lubero wendi Lubero ntabwo ntabwo ubu ngubu nta ntambara zikibayo, ariko ubu ngubu n'ukubona ko ahantu hari ya Butembo nuza Butembo cyangwa se Beni nta kintu cyaba gikozwe na leta cyangwa se na komisiyo ishinzwe amatora bakwemerera ko gikorwa aho ngaho. Mwabonye ejo bundi abaganga bazaga baje kugura abantu Ebola, ibyaha bagaho nukuza waje uje kugura Ebola y'amabanda akaza akabirukana agashenya, ibyo byose ni ibibazo kugira ngo konsekansi nyine nuko ejo bundi uwo baza proclama nyine perezida w'igihugu iyo komisiyo izavuga ngo runaka niwe watowe, bizaba ikibazo cya legitimite kuri ako karere. Ariko itegeko nshinga rya Congo n'amategeko ashinzwe amatora yarabivuze, ivuze yuko hari ahantu hari insecurite cyangwa se arizo bita force majeure, komisiyo elektorali ifite uburenganzira bwo kuanula izo elekisiyo aho ngaho. Izizakozwa gusa wenda bazagira abadepite babo bazabahagarikira i Kinshasa, ariko domaje yuko batazaba baratoye perezida w'igihugu.
Urakoze cyane.
Itegeko nta kindi cyashobora gukorwa.
Urakoze Maitre Sejiobe. Mbere yuko duha ijambo Maitre Munezero, reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Gabe, wiriwe neza?
Niriwe neza, ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu Byangabo, ahitwa mu Byangabo.
Ikibazo cyane.
Amazina yanjye nitwa Gabe Uhandinze. Utuntu nshaka gukomozaho ni ingingo zigera kuri eshatu. Bwa mbere, natangira nshima Repubulika na Demokarasi ya Kongo byibuze kuba yarateguye amatora kandi akaba yarabaye. Ariko nanone ikindi ndibaza nese Kiliziya Gatulika nize nyungu ifite muri politiki ya Kongo, cyane ko nkunze kubona yivanga muri politiki ya Kongo kandi nkurikije ahandi mu bihugu bya Afurika binyuranye nkambona nta na rimwe Kiliziya igira intervention muri politiki. Ikindi nkibaza nese buriya turaduce ukwadatu Butembo yumbe na Beni kuba amatora yarabaye two nidutore ubundi bwo rezita z'amatora nizisohoka bo bakazatora mu kwa gatatu, bizayifasha iki ku mukandida uzaba waratsinze n'azaba yararangije kurahira kuyobora igihugu?
Urakoze Gabi. Nubwo byinshi mu bibazo ubajije bari bagerageje kubisubiza, ariko Maitre Claude Munezero, nubwo udahagarariye Kiliziya Gatulika, nta muntu uhagarariye Kiliziya Gatulika twatumiye kugira ngo adusobanurire impamvu bafite uruhare rukomeye muri politike muri Congo, ariko mu magambo make cyane usubiza ibingibi bibajijwe na Gabi.
Bagomba kwemera gukoresha ari umubyeyi ishinzwe kurebera abo baturage. Niba leta yarise yarabonye menace ya sekirite iri hejuru cyane, wenda ibyo bifite siporo niba bifite amakuru runaka, kuko hari ibyo leta n'ikiri ibintu byose ahagaragara, kuko byo ni ibibazo byari bikomeye bagaraga batakuze muri vilaje bafite abantu benshi. Alo, niba mu buryo bw'amatora yari bashobora kuburizamo aho kugira ngo hafite imbaga y'abantu benshi igafata umwanzuro wo kuburizamo cyangwa se resitini igafata umwanzuro wo guhagarika amatora mu gihe cy'amezi makeya, ikintu ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo ndetse n'urwego rwa Ebola kuza ibikorwa bikora ku mbere nibyo bashingiye, kandi tugomba kwemera ndetse n'amahanga agomba kwemera iyo niyo kizere cy'igihugu. Iyo tumaze kuti kubera ko ndi mpamvu dufite zimeze gutya, igihugu nizo gishyiraho imbere kuruta iz'ibindi. Ibi babikoze kandi bari babikoze nibyo rero kugira ngo barebere abaturage nibo bagira ngo igihugu gire ubuzima muri ako gace. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bakubwiye ngo kore n'izo n'amara bikera cyangwa guhanga n'abantu bakubwira ngo ndiyo ya ibyo ko nta nyungu rimwe n'imwe ahubwo ibyo bintu bifite yarabereye mu gihe cy'iki bityo ibindi n'ibindi yavuze ko gihore bagahagarara imbere n'abadepite bazakoze igihe ariko byibura bafite ubuzima byibura leta yaretse yafashe umutekano n'ibindi bitekereza indwara ya ebola naho ku bibazo byose yavuze ndumva kiriziya kiriziya ngo ni nziza cyane inafa kiriziya ntawamenya amasivasiyo iri nyakuri ariko ikigaragara kiriziya ni uko tubona ko kiriziya y'abantu b'igihugu cya Congo yifata mu buryo butandukanye na banki na kiriziya ndetse n'ibindi bihugu ubona mu by'ukuri basa nk'aho bagize imitwe yabo aho usanga muri iyi minsi aho igihe gitandukanye niba ari imyitozo ngororamatora kiriziya yabaye isa nk'aho ari ifata rya politiki ifata iya mbere ndetse niyo nari nzi gusubira no gufata oposisiyo ibishyigikire umuntu runaka mu buryo bugaragara kandi kiriziya ntibivuze ko itagira icyo ivuga ariko byibura yamaze kwishyuza muri orudire ya sosiyete sivile itore na za ONG n'ibindi biri muri sosiyete sivile bityo igatanga ibitekerezo ariko idashaka kugaragaza ko yize cyane muri politiki iyo constant cyangwa se uko abibona Gabin amubwira nanjye nabyibaza ariko njyewe natanga igisubizo kivuga kiti ikoporatema yafisha ntabwo ari byiza niyo kunenga rwose yagombye kuza iri hagati ishaka kumvikanisha reyelema kandi nanone yibuka ko komisiyo yayo atari yo gukora politiki ahubwo ari imiterere yayo y'itorero yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'imana ikintu rwose ni ikintu njyewe nenda ni ikintu ngaya kuri urwego rwa katoliki mbona ko bitwaramo nabi kandi nabasaba wenda bakumva niba haraba hari ikiresa ikiresa bakagerageza kuba hagati kandi bakamenya mico ositale y'itorero bagiye kuko ari byo bashyize imbere bakitwara nk'andi matorero ejo bundi ihuriro ry'andi matorero ya protestanti yamwezi nayo imyifato ya katoliki kuri kubaza uburyo si isa nk'aho rwose ari ishyaka
bakorora
depite kandi ibindi byose bizatambuka azabayobore bajye muri perezida yabarerereye kandi n'amahanga byuze kuko minisitiri w'igihugu yashyize inyungu z'abaturage nabo ubuzima bwabo imbere yiriwe guhasize amatora amatora ntarangira nyuma y'imyaka itanu andi matora azaza bazatora kandi bazaba bahagarariwe n'abadepite n'izo nzima za rubanda zinagaragaza urwego rwa komunse rwa teritware ibihugu
urakoze Maitre Munezero. Reka mfate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Okelo wiriwe
wiriwe
uri hehe?
Ndi Uganda district kade.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo narifite harimo n'igitekerezo cyo kwibaza amaradiyo akorera hano muri iki gihugu cya Uganda cyangwa se amaradiyo mpuzamahanga twakomeje kumva ko Amerika yamaze gushyira abasirikare babo Gabo abasirikare bagera muri 80 begeranye n'umupaka wa Congo hano ukuri sinzi niba ayo makuru mwayamenye.
Ni amakuru turayazi ko Amerika yohereje abasirikare biteguye igihe cyose hashobora kuba ikibazo kujya gutabara Abanyamerika na ambasade ya Amerika iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ego, ariko noneho aha byatumye nibaza byinshi. Hano akenshi tumaze kubona mission y'Abanyamerika iba mission turareba igihe aribira yaterwaga ubwo nyakwigendera Kano Muhammad Gaddafi yitwaga yabaye nk'uko abanyamerika babikoze ariko abanyamerika bo bakoze iriya mission yo kuvuga ngo baje kurinda abene wabo bari muri Kinshasa ariko rege ntago ari iyo mission ihari kubera twarabibonye babigeze gufunga ambasade yabo bayifunga iminsi ingahe baravuga ngo bikanze imitwe y'iterabwoba muri Congo kandi babikora igihe cy'amatora cyegereje ese ibyo batari bavuze ngo hari imitwe y'iterabwoba amatora atari yaba bakabikora bakavuga ngo hari imitwe y'iterabwoba amatora yenda kuba ibi nkibaza nkabwira abategetsi ba Congo aha ndi kubona bagira amakenga ndetse n'ibi bihugu bitiranye na Congo ikamenya ko umuriro ushobora kuba wabakiraho ahubwo bo bakenge ibi ndi kubona bamenya ese Amerika niko ishaka kuba yagira kubera ndi kubona atari akurinda abanyamerika bene wabo.
Urakoze cyane Okello kuri ibyo bitekerezo byawe. Delphine Rukumbuzi, izi mpungenge za Okello kuri izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ziri muri Gabo amakuru avugwa muri Gabo mwe ndibaza ko mwese mwayumvije ko habayeho no kugerageza guhirika ubutegetsi ese kuba bohereje izo ngabo kuba zirekereje zitegereje niba hari ikibazo cyaba muri Congo ntabwo babishobora gutera abanyekongo cyangwa se ntago ari kimwe mu bigaragaza ko hashobora kuzavuka imvururu nyuma yuko ibyavuye mu matora bitangajwe.
Urakoze cyane ndiko ndabona n'umwanya wanagiye wenda sinzi ko naringiza ngo ngaruke inyuma gatoya nibutse ko
dusigaje iminota mike cyane kabisa
ya komisiyo y'amatora muri Congo yari kwiye kuba yarantisipe ibi bintu byinshi cyane ibyo yagiye ibona bihaye biba kandi ikabiteguriraho kalendariye y'amatora. Icyo nicyo gitekerezo cyanjye njyewe mvuga ngo yari kwiye kuba yarabikoze mu buryo bwiza no guteganya ibi bintu byose ikabibonera ibisubizo ku gihe byaba bidashoboka no kuyahagarika ayo matora bakayitondesha ko ndumva igihugu kidakwiye gukora kuri pression ngo nikirangiza kizafate abantu miliyoni n'ibihumbi 200 ngo babeho badahagarariwe. Gabo ipakanye na Congo binyuze kuri Congo Brazzaville ndagira ngo ntabwo bivuze cyane ko iri hagufi ku buryo umuntu avuga ngo baraye ku mupaka wa Congo. Ikintu kizatera amakimbirane nyuma y'amatora muri Congo hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko hazabaho kutayemeranywaho uko bigaragara uko njyewe mbireba. Ndakeka ko umuntu atavuga ngo abanyamerika ko barohereza y'abantu noneho ngo abariho abantu batangirira bavuga ngo wenda nyuma y'amatora hazoba imvururu ahubwo ibintu bizobyara imvururu mu matora byubatse muri politike ya Congo y'igihe kirekire buriya ni nayo izizana na Eglise Katolike kuza gusubira kuza kuyizamo kubera ko iyo politike yubatse mu buryo ubona butubakitse neza. Ariko ndatekereza ko abanyamerika 80 ntibashobora kugira ibintu byinshi bahindura muri Congo. Sinatekereza ko bashaka kugira ikintu bakora muri Congo ko bibasaba bonyine ko biyizira kubera ko hari amaorganization menshi ya Union Africaine ashobora kuintervena mu gihe runaka aho bahari impamvu zikeneye ko haza abasoda. Njyewe ubwenge burambwira ngo icyo babona nicyo nanjye mbona ni uko mu gihe ayo matora azotangazwa ibimenyetso byinshi bigaragaza ko azaba conteste ko hari abantu batazayemera noneho bikaba byazabyara imvururu. Abanyamerika nk'abantu bashaka gukingira abantu babo birumvikana ko bakwiye kuba babyiteguriye badakwiriye kurinda umunsi imvururu zabaye ngo babone kohereza y'abantu babo. Iyo niyo lecture niyo reading njyewe mfite kuri kohereza abasoda b'abanyamerika muri Gabo. Murakoze.
Urakoze cyane Delphine Rukumbuzi. Nari nifuje ko tuza kugaruka cyane no kubijyanye n'umutekano cyane cyane mu karere ka Kivu, ariko kubera umwanya muto dufite tuzabishakira undi munsi kugira ngo tubiganireho. Ariko Maître Sejihobe, mu gusoza mu minota mike cyane, ukurikije ibyo uri ya mukunzi wacu yaratubwiye hanyuma n'uburyo Delfer Ukumbuzi arimo gusoma ibintu akavuga ko hashobora kuzavuka ikibazo cy'uko abantu batazemera ibizava mu matora, ese niki abanyapolitiki bakuye kuba bakora muri iki gihe mbere yuko nayo matora ibyavuye mu matora bitangazwa kugira ngo uwo mwuka mubi izo mpungenge abantu bafite zihagarara? Mu magambo make cyane.
Yego, murakoze byo Kero yavuze ngira ngo biravugwa ahangaha ikinchasu no muri Kongo nzima. Abantu bakavuga ejo ubundi batazemera kongereza bitaziza kugwa na komisiyo ishinzwe amatora. Ibyo ntabwo byari kudutinyisha cyane kuko mu isi nzima wenda no muri Afurika ni ibikorwa bikorwa nta hantu nigeze kubona wenda n'igihugu kimwe mu ijana. Wemeye amatorwa nta kibazo muri Amerika ejo bundi byarabaye mu Bufaransa n'ahandi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Ahubwo ikibazo ni iryo terabwoba ry'Abanyamerika, ry'Abafaransa n'abandi, ngira ngo nabo kenshi tujya twibaza inyungu zabo muri politiki ya Afurika bikajya bitubera kuko muri Congo, kuko mubizi Congo yahuye n'ibibazo byinshi byinshi cyane kuva muri 1997 wenda kwa muri 1994 intambara y'u Rwanda yabaye, kandi abakongomani benshi nyine bo muri Kivu bakaba bifuza amahoro. Inzira y'amahoro rero imwe muri izo nzira bari bazi yuko kandi bazi yuko ari amatora, gutora neza. Ibibazo byarabaye, ubutegetsi bugenda busimburana, ariko tukizera yuko tuzatora neza, ari byo bizatuha, ariyo nzira imwe mu ndi zizaduha amahoro. Naho ngaho turi, naho ngaho wenda abakongomani benshi cyangwa se abanyakivu bizereye kuzagira ejo umutekano, babone Kivu Kongo nzima itera imbere. Naho ubundi kubishinzwe proclamation ejo bundi turabitugize mukuri biteye ikigo ahangaha Kinshasa. Haba icyatumye wenda badukupa internet ni uko nyine haba ibihuha byinshi, hari abantu badakunda kugutegereza, abantu bihuta kumenya ukuri ni ukuhe, n'abandi bihuta kwerekana yuko ibyo bazi cyangwa ibyo bashaka ko biba ari ko kuri. Ariko twese twizeye yuko ejo bundi perezida bazaduha tuzamwemera, nuko nyine bitazaba ukuntu wenda amahanga bishatse cyangwa se n'abandi. Kongo murayizi, abaturage ba Kongo bari particulier cyane, ntabwo wenda bameze, ntabwo tumeze n'abandi usanga ngaho Kinshasa kwigaragambya, kuzambya, gushenya kugira ngo byabaye ubundi buzima bw'abakongomani. Ibyo bintu rero ni bibi kuko bitera abantu kugwana, kuvananamo, ugasanga ko bitazaba ibintu bitworoheye cyane. Naho ubundi kubishinzwe na ni karandriye mukuri Moza Claude Berse yabivuze, avuga ko seni ariyo komisiyo yahawe umwanya uhagijwe kuko yabashaga kuorganiza amatora muri 2016. Ariko ngira ngo akurikirana ibibazo bya Congo. Congo nabivuze muri introduction yanjye yuko ari igihugu kiri special mukuri, politiki yayo iri special. Urebye ukuntu guverinoma zigenda zisimburana, opozisiyo ikajya muri guverinoma, guverinoma ibintu nk'ibyo, ugasanga ko bitaba byoroshye. Ni ukuri habaye ejo bundi le 31 igihe habaye iriya makoro yo bise accord de cinco, wumvise yuko abaopoza benshi baje, baba ba minisitiri, haba za komisiyo ishinzwe iriya komisiyo iyobowe na nabigereranye ariko ndamwibuka sensa donc nawe nyine nushinzwe kureba ukuntu iyo akoro ya sensibilisi igomba kugushyirwa mu bikorwa. Bose babigiyemo ntabwo byoroshye, ariko kubona yuko iyo komisiyo yakoze amatora mukuri ni intambwe nini. Ahangaha turugusaba Nyagasana dufashe kugira ngo ejo bundi iyo ntambwe twateye tutazasubira inyuma.
Maitre Innocence Gihobe, umwanya utubanye muto cyane, ariko mbijeje ko nzongera nkabahamagara tukaganira ku byavuye mu matora, nyuma tukaganira n'ibijyanye n'akarere ka Kivu. Murakoze cyane kuba mwakiriye ubutumire bwacu. Nshimire na Delfer Ukumbuzi, nawe wakoze cyane, nzongera ngutumire tuganire ku bijyanye n'umutekano mu karere. Wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Maître Claude we twa mubuze kuri telefoni nawe nagira ngo mushimire cyane kubwa kanya yaduhaye kugira ngo tuganire nshimire injenieri na Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije kino kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwe.
Dushimire mugenzi wacu Edigwema mu kiganiro muri sanga ejeje kudushikiriza mukanya ibiganiro byacu bikaba bibandanya kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Amakuru rero tubafite